Ulasthanda samuhlale khaya Inkinga nje ngishonga manje love you Ngabe ngiyamlobola uhlale khaya sithando sha Ube ngumama wabantu hey ube sithando senhliziyo yami Ube yiyo yonke into efunwa inhliziyo
Ngizomthanda kuzukhonela, ngizomthanda kuzukhela manje olwa